agabul tale, uamil tale, agabul tale, uamil tale. Kizi akali akali kale lutale, uamil tale. Momo momo ye 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 ye. Oh,
Achoo. Wah. Achoo. Woo. 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 Achoo.
Ba-da-ba-da. Why, moto ningi nini ipa moto funi koi nguni aina nguni aina nguni aina nguni aina nguni aina nguni aina nguni ai is small is toro is koloto ningi nini ipa moto funi koi nguni aina nguni aina nguni aina nguni
I'm Jalo mingi kona,
wani foot
Bye.